DJ
Louder.com.
She got it.
It's DJ Yoyo on this one.
Justin 5-3.
Climax to make your dreams come true.
Listen. Alphabet copper 5, Papa E 3, Quish Bunny O Trine, Old BK Fin to Fion same line 5-3. Na Latin Jana in a busy, but family that a much change. Mufia Shini Papa elevate, in a mind the excavate. Table ni food, fit it. No matter where the bond in your wire, pull out stana fix in your wire. Name not to repent a kuchiwaya. Wale chana tui makanati nga wala la big man maybe kutiwaya. Aswea ava chulu puanka miperefe mfuwaya ukambira kuri sweta. Lelo mwishete la nchiri ndi mwana.
Yote na laine paka kamipele.
Yonze pe paka kamipele.
Don't forget me nchiri ndi mwana.
Dabako, nchiri ndi mwana.
Yote na laine paka kamipele.
Yonze pe paka kamipele.
Don't forget me nchiri ndi mwana.
Unakura stu mwo nchiri ndi mwana.
Kuwa ichaine nalifelaka. Na bafashi vale landa na kakulaka. That time nchisha ishiba na fuaka. Chale nwapo nebo venya malaga. Valandina kwete nebo vena saga. Bafashi ba mwene fena tampo kusaga. One day baisa nsanga nebo tolo. Mpite pite ni nshini nkumbata gelo. Akachalo na fika ndi tizi. Valoleshe kukutini mbika na chizi. Umatumba mwadifema achezi. Apo nomba na ikele fezi. Ala nomba na li umfama wanu. Kwiza ndipusha na basu ike wanu. Mwafia shitafia kabwe kerepo. Delo mbo kumbika muma pepo. I remember that time nani umuwa iche. Na mashina shila ishiva chituwa iche. Ava fashu vale I'm proud of you. Ndeku pale wewe mwana. Uka kule bonse vale kuita chibwana. But it's all inga na liluvana. Fonse na laile ine mpaka nkamipele. Don't forget me nchiri nji mwana.
Yote na laile mpaka kamipele.
Yonze pe paka kamipele.
Don't forget me nchiri nji mwana.
Ndabako, nchiri nji mwana.
Yonze na laile mpaka kamipele.
Yonze pe paka kamipele.
Don't forget me nchiri nji mwana.
Unakura stu mu nchiri nji mwana. Justin 5-3 Jeff Rex VX Danka Tag G Boy C T Joe
T Power Jeff C Mind Boy Managers Julius Young K Zai Era Goshiz Trucks and SK C5 One Sender Ella Toronto Saukado One Kunda Ella Sky Ava Kuzon CK Blow
24 orders Ama Hebrews More Quas Paz
Climax Studios. Make your dreams come true.
Exclusive to ZLouder.com.